Zeke on Saratu
Sagi Mura
Moody Biza Saga Gazi Amadago. Hey, Mano Modi Uzi Saga Dole Sago. Hey, huh, Biza Saga Gazi Amadago. Hey, Mano Moma Bangaza Togolo Lago. Hey, Moche Dafana Moche. Yeah, she see pay a lens. Can never bring a thing on the table, see gula bread. Yeah, nigga, yes, focus. What's up, nigga, nigga, taco, no us. Mangazo saka dollars. Mina sisa kutata kobas. Musaka my babe, basaka na lama. Mulibenda lama, chifu kwa hagu kana. Just get the bag, sindigo nama. Bina zo sezizi, uzapana. Tasia za nyashio, taisage kashio. Tasia za nyashio, taisage kashio. Tasia za nyashio, taisage kashio. Taisage kashio, izago landola nyashio. Biza saga gazi ya matago. Hey, Mano Modi uzi saga dole sago. Hey, huh, Biza saga gazi ya matago. Hey, Mano Moma bangaza togolo lako. Hey, Moche dafana Moche. Che dafana Moche. Huh, Che dafana Moche da.
Download music on Sora.